komye uzipakele ubochongale uzizamele impilo isrivita zonke melo sukume omnye nomnye waye yake celo sithembe baba nakengumeto wenu zokwenza njani celo zimele ungazimele kayo peze sana hayi upume pande ujongane na bantu wonke ufundanini nakujonga ukutya komnye uzipakele ubochongale uzizamele impilo isrivita zonke melo sukume aengaze ngosi wamsodlule kazi kubhetela kuntwembu kumnyama bamela kungekudala indlela izobu
Don't get me lo sugume. Aye, aye, aye.